studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede do studio tamani o da sa yo saki ke mara Ousmane Diko halante kabaruji gondido di yude men zone de la presse la bamako fili dambele darani en to bogi jande to gollidit amen Isaka Tambura yo ciutaado nan landogal doge e dow mum sabe hippi nobe e journal kabaruji softaka andanama fay hunde nyalaade handen Masiba pewtinaka arme Mali le cercle banamba le golle sikitaabe yo jeedin koobe waddani ngaluru kulukulu deedu kulul nan dabare denaago beedanaama doole laami be ngadi noddango faanda wattande hakkillo tumbutudu ana wonde imada do famingol faanda do de chunchun kadi nan e wi gollirde malinkoobe njolaare faama ana hadi haani dogude dow mum fayimbe paamana kutteji dogude gondude e dow mudun wadi ngoni sambe kabaruji di men jogani on bismillah modale do studio tamani gollidida me Isaka Tambure yo ciutaado na landogal dogi e dow mum sabe hibbibe e odo gollo windande kabaruji soft and ben andanama fay hunde nyalaade handen e ben gikkani no yitudema ko yaawi tawedu o moselli bamu ko do non bale jottinoje kabaruji de ana kumani yalla omo yite ana kultani madu nenna keddena Ousmane Niali Buli fa beter en fam
publication journaliste o takkido do hello makko Facebook o wadi do noga e go o lewru décembre ndu yontere handen numéro ngaji makko di wala fu natowo on jaado li réseau mopti Isaka Tambura anaya leemu wattu fu le balle jabbir o yeeno wadnoide duwa wuji kayra e makko wonno ko minni ko goto holliti wiide do reporter sans frontières al commissaire jabbene de wonno ko o journaliste majji o suuta non sini non homo wadi dum sabe hedum joomi ngadiri dum hedum woni ko suutube mbé kaja wattu gonden joni o jabaade di landi anatiidi le communiqué goto kulitaade aswere jabbenende ministère communinde hala e bembe ande holiti wiide yimbe jom en kabodo be anda ngoni gonnobe le mobile mercedes kanyi en cuuti o gollide de holiti wiide be nangimo do lawol boni nokara wattu gon en joni o wala fukolitindo wiide kanyi suuti o edun sulini sakiraabe makko gondube wadde en noddangoji yalla mo yite tawe baati wala en makko do bamako do bali communinde nantingol kabaruji ana gondi e wadde imadaraji e be darta e journaliste en fu gattana dum hakkillo Isaka Tambura majji dubidi ciagal ko journaliste go do majuno on dum yaaka fa joni sarabe birama toure fa han wala fuko madni dum kanko majudo illa lewru janvier hitande 2016
le majugo journaliste o communauté joinama asore jabbinde fa hayba ko funtata hen hore mudum yogabe non dardi lam o dereena hono darani be kabaruji bende hore du kaybe ko emu en nen Mamadou Talata Maiga gondo maison de la presse do wonko sefede mumin sendebu kedo dembe
La sécurité du journaliste
Kabaru ndena ko martinobe kabaru yo kabaru kala homo fu fuddirde e kambe e ko e mabbe hono dabareji ko ben kani bamde kambar ndena go hakkile mabbe e caldi mabbe wana hadude be hinade golleji mabbe ka be anda wiide a journaliste soni ada wuri ndeno ana hani dabareji kantudi bame kambar mun yalla be ben bawa gollude li jam e deere gonga kabaru Isaka Tambura wondi joni kami taykiti wiide journaliste hewbe Cheli gollude li nokkule yokaji le leedindi hono le wuddu leedindi batte farati ngaji ko be pewti kala bibbe leedindi fu anankani reenede kaburi fu martinobe kabaru dun saybi dabareji kertadi anankani bamede kambar mon
kala ko jiddon famitaade podde faydo be me amé ande Facebook na Twitter on bay noddudu numéroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fanda kon akilaji modon ko sikitaabe laataade jiyani koobe pewtini larme mali masiba ko dun kenge heedi banamba dun waddani hono ngalluure kulukoro de ka kulol le fewta le fewndogo yamber cakite hitande ko heba en nande non laami be beedani denagu dole le nokkuji do jama yewtata be ndardi du hono jama o wattan hore mun hakkilo hono fu duubi yabbiidi di hono no juubi yabbiidi di no juudde cakite hitande de ana mooba malinkoobe leydi meden di kuyam mum ana e nokkuji de fu landogal mudum du ana wonda le galleji kany e gerengaji fu hubindagal mum ana wonda fa hitande 2019 de jabbe sottobe ciofe non hono juude mum en ka ciofi fa sanne kede ko kanko len lollirdo Moussa Diarra hebani en le faccitango Mamadou Samaseku
inna galle en abba galle en e kanyi sukaɓe na kewi nder nokkuji ɗi cofete jeeyete ɓeɗo jeeyoɓe cofeɗe na kewi sanne e diɗɗatol iwde toon yaade fa nder lumel dusulu traweri midin ɓeɗo jeeyoɓe kay na belti sanne ɗo enne kreɗanna goto e jeeyoɓeɓe mo wiye Amidou Dolo immadaraji ɗi puɗɗi ka ondon wiide janggo woni lumo o jaati saabi janggo woni capantati e goho lewru ndu ñalaɗe hono hannde kay kesuji cofeɗe ɓe jeeyata na wawi yettade fa tati ma nayyi so a yii yimɓele heɓɓe na hujja warde sodde cofe ɗe yo yalla pati ɓe mbasa heɓude cofe payɗe ɗe ko ɓuuri hewde ɗe ɓote fof sodede cogguji mabɓe ɗi yo hakkude temeɗe jeɗɗi e temeɗe jeenayi kalisi sifa oɗo mbiyetoɗo Koffi Bensi gonduɗo e gendum holti wiide cogguji ɗi na camti sanne wattu joni o fayso e ley kedde ñalawma o yama ɗi ɓeyda tiɗude ɗin kay mi wi noon coggu majji yettoto fa ujunere ka temeɗe jetti woni ko cowdi muɗi nden noon beltiki sanne e wi oɗo client goɗɗo o ne hani neɗɗo termo cogguji ɗi fa ɗum jippo e ley temeɗe jetti kalisi sifa nden hakkude temeɗe jeɗɗi e debe sappo e kañum temeɗe jetti woni ko min codanno cofo payɗe ɗe ka hikka yo hakkude temeɗe joyyi e debe sappo heewi fof temeɗe jeego nder ngallure nde nokku goɗɗirɗo seeɗen lumel commune 1 o nder galleji o kay immadaraji ɗi timmi heddi tan ɓe dooma wattu oyoto yalla eɓe keɓodira e wi woɓɓe kay yambide ɗum nono fewiri yo tan wadde ndefu nder galle muɗum hakkude kuruji muɗum
chaque personne paye 10,000 francs
kala e meɗen wadda uñaji ɗiɗi nden no min dentan yambide ɗum e ley galle minen e guiraɓe amen miɗen keewi minen gondi landinde yambere nde no fewiri jaati banggal morugol sodugol kadle kese eko nande muɗum nden e ley galle amen min yambita noon ɗum ka hikka kay min jeeli yaltude yaade nokku goɗɗo hono badde nuit ma restaurant so minen kay min jaata fay nokku e ley gram en ɗo min kaɗata min ñaman no fewiri e ley jaam e ndenagu caggal muɗum min keɓodiran banggal jaam e moƴƴere hitande nde
gollirde plateforme heere nenno gollirɗe kabaru darni hono gollirde kabaru ande kese bembe ande kese ɗe ɗum o ndeɗo gollirde heere joƴƴinama bamako ɗo yo poste Mali heeɓi hakkille muɗum fa hokka hono yimɓe Mali no nawtoro kalisiji mumen ɗum jawle mumen Ibrahima Haydara PDG poste Mali ɗo wonko haalde Fatiha Yatra keɗɗana Ousmane Ñaly Bouly
on veut offrir un point unique
meɗen jiɗi tawe yimɓe ana mbawi heɓude yettade e gollirɗe ɗe hono tawede ana mbawi sodde carte ngaji crédit no yafiri golliɗe communiɗe kalisi jotto ɗum tawe tiɗɗal fof keɓay communiɓe yoɓugol facture ngaji mumɓe pati keɓa tawi yimɓe fo ana keɓa ko kasindini eɗe gollirɗe ɗe tawe keɓa e tiɗɗallaji dow muɗum misalu sini neɗɗo bamako ana wawi heɓude ɗum no yafiri min de ɗo tawami fo mbiɗa wawi heɓude ɗum mbiɗa wawi yoɓude assurance an ɗo gommi fo neɗɗo Mali goɗɗo ɗo tawa fo so tawa duanse so tawa nokku goɗɗo tawe en fo en poti eɗe gollirɗe yimɓe kana ɓurdirde dow kabaru mum nenno fa potal waɗa poste ana wondi e wadde immadaraji fa yimɓe Mali fo ɗo mbawi tawede fo keɓa nawtorade gollirɗe ɗe tawe ta ɓande gaɗay ɗum woni ko poste hasindini fa yimɓe crédit uji keɓa
cuulta
fewde e dawi cuncun kadi noon fammigol ana wonda yo ɗum gollirɗe malinkoɓe daraninde kabaru jolare en wonduno batuji muɗum yontere ƴaɓɓini nde ana foti temdere neɗɗo ɓe guɓɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe ɓe baali haalanana en ɓe hono baali sukaɓe fa warde rewɓe hawrɓe hawrunoɓe e ɗiɗo batuji ndennoon Bocar Djitey mo studio tamani wonko heɓani en keɗɗenna Ousmane Ñaly Bouly e Mumini Sendebou
sukaɓe Tumbutu ana fanɗi ko dawata yarude hedde leyɗe tubakoɓe ka fu e tawede e région o yimɓe hewɓe ƴaɓɓirto ley muɗum yarude nokkuje goɗɗe ɗum saabi mbini wadde o batu fa yimɓe kollite keɗe ko Abdoulaye Mako wi kanko ardino o batu
Tumbutu yo nokku mawɗo heddi yawarta ñoŋitiɓe joni lawol Niger ana uddi kambar mum le région ngaji sahal ñoŋitiɓe hewɓe ɓettirto ɓuuri fu gawo e Tumbutu
dawoɓe ƴaɓɓirtoɓe ley o région ko ɓuuri hewde maɓɓe fo yo yimɓe leyɗe goɗɗe ɓe garan ley o nokku fa ɓe darta talgi hollitinde wiɗo ɓiɓɓe Mali noon farde maɓɓe jokkintinde lawol maɓɓe ɗum ana wembi laamunkoɓe commune o keɗe ko Aboubacar Asadek wi kanko wonno jokku maire tatoɓo Tumbutu
Tumbutu joni sénégalais en ganaen en e yimɓele leyɗe goɗɗi kewɗi ana ton yalla ɓeɓe jaaha le leyɗe araɓe na europe yo batte carte d'identité men ana heɓɓire no yaafiri ka yimɓe Tumbutu hewɓe jaltata joni
e wi hawruɓe hen yogaɓe laamukoɓe nokku ona kani wadde ko mbawi fo darono fa rafi wayde heɓugol golle timma ɗum tan wawi wadde fa yagol jolare ley cuncunka sélé bamoy dikku hawri o batu
ko yimɓe taykiti wiide gomɓe ɗo ngala golle ɓe keɓata ko hanti ɗum tawene dawoɓe ana keɓɓa kulleji kewɗi yo dum woni sababu mun tawe dum ne wona dabare lo
ce n'est pas la solution
dum wona ko Boubacar Djité hebini e iwdi tumbuto
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
Sengarte kabaruji region ngaji meden keben faamon sukab atimen do fenis to santo kebi hon gureji e kaaki cakite yontere de dum woni jabbine de maro bambari kosam kany en e ban faawarde machinaji nyordi anangal do dokal fondation chinoise wadi gal do dokal do atimen chapade jet ton en jet don goni nyalade handen mayongo ndiyam mudun an wondi e sorde fa falti ko fongoji di nenna dum wadi heedi bara bura kany wataguna ana buri cuudi lope temedere ko kultanaadi sanne yibbe ton non ana kumani fa bona haadan dum enni ana buri chapane jeegom be baali sukaabe tumbutu wondube ila beete hande e batu dono ardo feewtilta e jamaase haala o do golle walli sukaabe hebude faamu mudun yo ambassadeur en deer ONG Church for Common Ground darani o do golle nana le nyalande timode 2018 de studio tamani ana yalani hedotobe mu fu jam e deere le hitande 2019 de yo kawral nyibule leddi yo dun latano kala jam e cellal e moddere kala gondo le leddi ko woni e ko wondi do tawa e ko tawda fu yo jam jaadano leddi meden yo do kadde e leddi do kabaruji kedde hedal fande yotrema ana yaso en tawde ko wara